madaxweynaha Barack Obama ayaa khudbadiisa ku yiri
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story.
America waxay diyaar u tahay inay furto buug cusub. America waxay diyaar u tahay sheeko wanaagsan. Waxaana diyaar u nahay madaxweyne Kamala Harris.
Barack Obama ayaa isbarbardhig toos ah ku sameeyay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee ay ku baratamayaan kursiga doorashada ee soo socda ee November madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours. As president, she won't just cater to her own supporters.
Kamala Harris diirada ma saari doonto dhibaatooyinkeeda oo kaliya, waxay xoogga saari doontaa dhibaatadiina. Madaxweyne ahaan kaliya kuma koobnaan doonto inay u adeegto taageerayaasheeda oo ay dhabarka u jeediso kuwa ka soo horjeeda. Waxay u shaqayn doontaa magaca qof kasta oo Mareykan ah, waana waxa shaqsiyan ay u taagan tahay Kamala.
Obama waxaa mikrofoonka ku soo dhaweysay oo iyana khudbad ay dimuquraadiyiintu ka maqsuudeen halkaasi ka jeedisay xaaskiisa Michelle oo sheegtay in waqtiga gaaban ee ololaha Harris ay tahay in ay ku dhiirigeliso dimuquraadiyiintu inay shaqo adag u galaan sidii loo dooran lahaa.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala.
Madajin karno hamunta aan u qabno in dalkan uu doorto qof sida Kamala oo kala, laakiin waa inaannu sameyna wax walba oo aan awoodno si aan u helno qof sida Kamala oo kala. Inkastoo dimuqraadiyiintu horaantii bishan ay si rasmi ah u qaabeeyeen hannaankii magacaabista Kamala, haddana shir weynahan ayaa isu keenay wafuudooda gobollada Mareykanka si ay taageeradooda si furan ugu muujiyaan. Wafuudda ayaa soo bandhigay xamaasadda ay dimuqraadiyiintu u qabaan magacaabistoodan cusub.
All 34 of our votes for our next black woman and first South Asian president.
Iyadoo la hadlaysay dad isugu soo baxay ololaheeda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, Kamala Harris waxay u mahadcelisay wafuudda meelo fog ka kala yimid.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale khudbad ka dhageystay sayga Harris, kaas oo xaaskiisa ugu yeeray dagaal yahanad farxad badan.
She'll lead from the belief that wherever we come from, whatever we look like, we're strongest when we
waxay hoggaamin doontaa aaminsanaanta meel kastoo aan ka nimid iyo si kastoo aan u ekaano. Waxaan ugu xoogannahay markaan u dagaalamayno waxaan rumaysannahay. Ma aha oo kaliya ka hortaga waxa aan ka baqayno.
Habeenkii labaad ee shirweynaha dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqday xubno hore uga tirsanaan jiray maamulka Trump iyo saraakiil ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo taageeray Harris. Waxaa ka mid ahaa John Gales oo ah duqa magaalada Mesa ee Arizona ee xisbiga Jamhuuriga.
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth, American manufacturing reborn, a secure border.
Trump wuxuu sameeyay balamo badan oo heer sare ah sida kobac dhaqaale oo aan xadidnayn, dib u dhulasho wax soo saarka Mareykanka ah iyo xuduudo sugan, laakiin waxaa soo dhan iska hadal unbay ahaayeen.
Arbacada maanta ahna gudoomiyaha Minnesota Tim Walz ayaa wafuudda kula hadli doona magaalada Chicago isagoo si rasmi ah u aqbalaya magacaabista xisbiga ee madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris haddii la doorto.